ugogeni undise kwanhliziyo ndise apho kungenjena
thank you.